leo ni kwa mimi. Leo ni kwambie ujanja sina. Leo ni kwambie wendo ya pekee zina. Acha nafie wendo yangu tangi zani. Nisha tulia kwa kondo na ipata tiba. Umenitoa mbali of course, leo nayona shwani of course. Ile vita vikali enzi tumepigana na uyu. Tumevuka Japani of course. Upepo baridi kali minawe. Vile vita vikani penzi tumepigana navyo. Hani sitaki nikumize no, no. Nikudhalilishe no, no. Na mtoto nikulise no, no. Sitaki sitaki nikumize no, no. Nikudhalilishe no. Machozi nikulize baby. Sitake hani. No, no, no. Wapite wote wendo wa thamani. Chanda na pete chote za nobani. Usiwe mpweke miyako kampani. Tell me baby, tell me baby. Sogope wendo fura ya mi. Siwaoni ya mi baby. Usisite mi yako kampani. Hold me baby, tell me. Usikumbie lolote. Wendo mepoza mtima. Nani kambala teswe na tope. Tukupenda kila zima. Nami nisha pitia vingine sivioja. Kukwambia my love. Chalizwa na mapenzi yepandi soda. Show me a kikanzi. Bole bole. Niki kukudizora. My baby Kali. Umenitoa mbali of course, yeah. Leo nayona shwani of course, yeah. Mile vita vikani enzi tumepigana navyo. Hani tumevuka Japani of course. Upepo baridi kali minawe. Vile vita vikani penzi tumepigana navyo. Hani sitaki nikumize no, no. Nikudhalilishe no, no. Na mtoto nikulise no, no. Sitaki sitaki nikumize no, no. Nikudhalilishe no, no. Machozi nikulize baby. Sitaki
Jovan Kef, you're killing it.